let's go.
Just follow the beat. You know it's all this.
Ozone, yeah. Miss you, baby. Oh, oh, yeah. Morning, baby. Naziwa kuli uninyemezi. Mina otwisisa mohiku twela mbali na konu ya fosize apala nekemezi. Wasika komoka nilisase nito kwa kiswale nafana ziwa ukatezi. Nikata kutopota njuka nileleka kikuwe nafana ziwa ukatezi. Kono nisa kulata mala nisa kutoko mametoaka. Nikukuswala mama zoaka nina nisepo ya kuli ukata. Ta baby hae toni swale anina chilipa. Mipiru ya kafakita tata ya mata mata. Kota foyo mata nikeni mamu tata. Don't decide to go nisa kulata baby. Tumelela bufosi waka. Ile talitile kabu maswe waka. But I want to love again. But I want to love again. Hey, baby unai choku now. I'll never see your love. Don't you naku missing me. I want to love again. Yes, I green she caringa bulema. But I want to love again. She na missing me. I want to love again. Isa kutoko mametoaka. Nikuku swana mama zoaka. Ina nisepo ya kuliuka ta. Ta baby. Hai, toni swale. Anina chilipa. Kutoko mametoaka. Nikuku swala mama zoaka. Ina nisepo ya kuli ukata. Ta baby. Isa kutoko mametoaka. Nikuku swala mama zoaka. Ina nisepo ya kuli ukata. Ta baby.